tracks on the beatbox.
La 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 la.
Exclusive to Zayd Hype Mad.
Fazz. Tracks it.
Coming tricks, yeah, kid. Allah, mami, you wali wa misha.
Timbit.
Bakusanga iwele salim palisha.
Ama commanders.
Ngati sinakuone koine. Ni mazimvela mpamvu nilibe. Nchito sininga kwile nsem na kalimba.
Timbiz is still alive.
Kalibe bachi kalimba. Nisem na kalimba. Kalibe bachi kalimba. Ah. Nisem na kalimba. Bachi kalimba. Nisem na kalimba. Kalibe bachi kalimba. Nisem na kalimba. Kalibe bachi kalimba. Nisem na kalimba. Kalibe bachi kalimba.
La fiobu kaya, love mpela ni machezi. It is the only fire, wali wamisha waparo mungeri. Para mapa, mfio mpapo chipeki. Pakwenda kwa ulesha na chishenki. Mami, hii love ni endless. Pakwenda kunuma Pakwenda kunuma Ngawasela kwenye pepi ndalwala. Ngepoli ne pepi nshuwala. Tupo beta efintu mfuaya. Teti mbepele salipanga.
Ala mami yo wali wamisha.
Paz.
Bakusanga iwele salimpalisha.
Amaga.
Ngati sinakuone koine. Ni mazimvela mpamvu nilibe. Nchito sininga kwile nsem na kalimba.
Omf.
Kalibe bachi kalimba. Nisem na kalimba.
Amaga.
Kalibe bachi kalimba. Ah. Nisem na kalimba. Kalibe bachi kalimba. Nisem na kalimba. Kalibe bachi kalimba. Nga waila diweweka ulibe wina angatenge chikondi chako.
Yeah.
Chikondi chako.
Natitapali na umbe bonza bafisaka mami. Natitapali na umbe niwebo weka niwebo bana kateka niwebo njota. You my right don't die. Yeah. To the day I die it's you and I.
Ala mami yo wali wamisha. Bakusanga iwele salimpalisha. Ngati sinakuone koine. Ni mazimvela mpamvu nilibe. Nchito sininga kwile nsem na kalimba. Kalibe bachi kalimba. Nisem na kalimba. Kalibe bachi kalimba.
Yeah.
Nisem na kalimba.
Yeah. Rafiki. Timbiz. Sendo. Kakush Medusa. Bobobo.
Tracks on the beatbox.
Red team. Tracks.
So fine music.
Amaka.